kamba gumbali kumarivinyo data kakuta mila bajifua mavanda kundi wawasa. You can't do this anymore kuteza mbaga mchizungu. I already know.
Zote tinali perfect kanina mizo.